Alphabet again, Daniel Kren, Team No Panic. Alphabet all let them say, do you come and take away, let them say, just a kayo, we let them say, do you come and take away, let them say, yeah, yeah, do you come and take away, and just a kid, do you come and take away, do you come and take away, and just a kid, do you come and take away, do you come and take away, or could you come and take away, and just a kid, do you come and take away. Baby girl, work for me. Sinabuli style, work for me. Baby girl, work for me. Sinabuli style, work for me. Baby girl, ne wamu. Ngenda kau tu chiringa, buli chizi kichibamu. Ne chinyava kukumela si dressy friga. Nza sesela, wemela nakasete sesela, yeah. Sigo banya mifibia, abazi puna sete na wakakiresa, yeah. One time aba mifibia, buli changa temali na baby susa, yeah. Weekend jigenda mu, we saw my friends. Tuchukua mateka, ngawe tunyumirwa. Tuchukua mateka, echiziki tuchukua mateka. Tuchukua mateka, echiziki tuchukua mateka. Tuchukua mateka, okuchukua tetumenya mateka. Tuchukua mateka, echiropa komunyele dukesa. Tuchukua mateka, echiziki tuchukua mateka. Tuchukua mateka, echiziki tuchukua mateka, yeah. Tuchikuwa mateka, okuchikuwa tutumenya mateka, yeah. Tuchikuwa mateka, echiro kwa kuhunjele dukesa.
Omobisi tu sende ze safi sani afise. Red them says all we have to say. Tuchikuwa mateka, tifiko mana weka. Kana kayimba, kaweleza kuweka. Bad international kanyimbile kuweka. Katandika butandis. Katandika butandis.
Gaturi luta we.
Katandika butandis. General K the ghetto. Tuchikuwa mateka, kana kayimba, kaweleza kuweka.
Tuchikuwa mateka, echiziki tuchikuwa mateka. Tuchikuwa mateka, echiziki tuchikuwa mateka. Tuchikuwa mateka, okuchikuwa tetumenya mateka. Tuchikuwa mateka, echirumpa kumunyele dukesa. Tuchikuwa mateka, echiziki tuchikuwa mateka. Tuchikuwa mateka, echiziki tuchikuwa mateka. Tuchikuwa mateka, okuchikuwa tetumenya mateka. Tuchikuwa mateka, echirumpa kumunyele dukesa. Muziki guli munda, bali mubu sona. Come over, come closer. Ngunyike, bendova. Njipo way, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.